Victor Mama, she's the world is a shit. Why should I go to the world? nga gwe yakakibwa nyaba okukwana nokkiriza tewatuubibwa oba okukukwatambulako nti wakakibwa kale simanyi kiwalemwa okweyaka omukwano ogw'amansonyinsonyi tegukusala bwe weeyisaawo otyo nenteruka kyoba olinayo muli maama olowooza nyaba okyeyongoleziga ne bwobeeraku kyokyabulira okibumbujja kitta n'okugga n'okalakala n'abannanga nga nti kwolowoolezaamu atandise osufekuka ebyo nga biri awo oyina figa esikiriza maama oli kimuli osaanidde okuyimbwa era nyaba olina neranyi gyennagwansi kanga bato nabakulu ebanigula naba bwatunulanga omwezi ogwakaboneka lwali nkyawa nga njolekedde okwetuga wewoowe waawo wamma omukwano gwaffe naawe tegusangika kale ndikola nti okuwona laku kunzika katusabe tubeere wamu buli wangula wewoowe waawo wamma omukwano gwaffe naawe tegusangika kale ndikola nti okuwona laku kunzika katusabe tubeere wamu buli wangula Victor mama tontanga zewu buli kyewetanga kimalwanza omuyambi wo mbuuliranga kyoyagala ekikiryo nange muno okwemba nsinzira nkuyinze okwegomba n'okujula bino bibiriyo kweguba omusingi gwa sitaani kwego kwayita kusaanyiza kulya ku byange nzokugenzi n'omukono nnazzaako waakiri kukalira kati njagala osaagireko kubaze nti wakulu waliwo ogwenjagala okubalaga bagamba oli mukaka mu mudaboozi eryesimbo kibasikiriza okukuddamu kyebanaddamu kwe tunasinzira okuwatanya bagambira ddala nti pawulo omuyimbi ogatiwe mbetako n'embaga okutegeka nze munne yagatandika okwezimba mpimaamu wiwaawo wewaawo munnange wamma omukwano gwaffe naawe tegusangika kale ndikola nti okuwona laku kunzika katusabe tubeere wamu buli wangula wewoowe waawo munnange wamma omukwano gwaffe naawe tegusangika kale ndikola nti okuwona laku